teba manyi vyeba wana
Wawana rako banga wa wana Choke cheva mwebio Kwe kumera malala na kajanja
Nalimu vevi suti goliasi
Eye wani rako katonda Kajaogeza Egwangali ya fuka kama futa Ne Lucifer bwe yali mukwano kerubi eyaletibwa Olomalala na fire bitibwa miya yali neyo mukulu
We
want him pola Pola nyo Kuba ebiva omalala temuli Malonjiga kulembera chiko Ne Lucifer bwe yali mukwano kerubi eyaletibwa
Wande.
Acha chikola ye mulabe wo asoko Nebukaduneza ya yagala sinziwe mubufuziwe Na kwata sedura chimisa chabedu neko basuliwe mumulilo Choko mukono kwa mukama negusu kuluma mumulilo Ne Lucifer bwe yali mukwano kerubi eyaletibwa Olomalala na fire bitibwa miya yali neyo mukulu
We
want him pola Pola nyo Kuba ebiva omalala temuli Malonjiga kulembera chiko Ne Lucifer bwe yali mukwano